kivudeo ne kiwanjagira amawanga agatadde envumbo ku ntambula y'abantu okuva mu Uganda okugenda mu mawanga ago nti envumbo zino tezeetagisa olw'ekirwadde kya Ebola ng'ekitongole kino ekya World Health Organization bakkiriza nti engeri Uganda gy'okutamu ekirwadde tekusasabaza ng'ate bwe biwulikika ku mitimbagano wamu n'amawulire okufuluma wabweru wa Uganda. Bino bitegeezeddwa akulira ekitongole kino ekya World Health Organization Dr. Tedros Adhanom bwagenyiwadde kuwa n'okutaka lya nyaffe Uganda okukakasa ddala ku mbeera y'ekirwadde kino ekya Ebola kyokka by'asanze agambye nti bimwewuunyisizza naddala ku muwendo gw'abantu abali mu Uganda abalwadde b'ekirwadde kino n'engeri abasawo gye bakuttemu ensonga y'okujjanjaba n'okutaasa ekirwadde kino obutasaasaana. Wano wasinzidde naku omulango ogutakungula ategeeza nti abafulumya amawulire nti Uganda eri mu kabaate olw'ekirwadde kino ekya Ebola agambye nti bino tebyetaagisa wamu n'ekkoligo eryateereddwa ku Uganda nga ni mu kiseera kino n'abantu abadde bagenda mu mawanga ag'enjawulo byabasobedde olw'ekirwadde kino ekya Ebola. Ono omukulu agambye kisaanidde kikyusibwe kubanga abantu ebifulumizibwa n'ebirabwako byonna bya njawulo.
One thing I would like to underline is the support from WHO to Uganda. As you know, there are some travel restrictions by some countries. Of course, few countries, majority are okay, but travel, blanket travel restrictions are wrong. And Uganda is reporting transparently, and travel restrictions blanket actually undermine transparency. So we have been asking the international community not to do this, and those who have done that to reconsider, and because it affects the economy and it affects the livelihood of the country, and when there is transparent and doing its job, and it has also experience in stopping Ebola, I think the return cannot be travel restricted.
Oluvannyuma lwa bino Dr. Daniel Kyabayinze avunaanyizibwa ku by'obujjanjabi eby'olukale mu minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu akakasizza nti Uganda embeera w'eri kati eri yaddeyaddeko era nga batuuse n'okusindika abasawo mu ggwanga erya Congo basobole okutayizaeyo ekirwadde kino kireme kutuuka mu Uganda era nga akakasizza nti bano abamu ku bo bakusimbula bagende mu ggwanga eryo okusobola okujjanjaba ku kirwadde kino.
Basaaniko okulwanyisa obulwadde buno nga basinziira Congo. Abakongo balekeraawo okufuba okugezaako okusala ensalo okudduka okujjaena okujjanjabibwa. Kubanga buli afuna obulwadde eri ayinza okutandika okujja ajjanjabe. Abasawo bana agenda kati bali mu kutendekebwa mu isolation centers ate mujja kulaba abasawo bayitamu mu final steps ezisembayo era gavumenti ejja kusunzwa announce kati bamaze okutuuka. Nga tonnaweereza bantu mu ggwanga lyonna obaako ne enzikiziganya gye mutuukako kikiyita MOU wakati wa government ya ste neye Congo. Tetugenda kujja basawo tubatwale Congo na government yabo tekiriza. The meetings embadde mulaye zigenda maso.